Yes, Lord. Naona utukufu wa Bwana uko mahali hapa tayari. Ali. Malaika wapaza sauti zao kuabudu Mfalme Mkuu. Serafu wana sujudu kuabudu Mfalme Mkuu. Makerubi wana sujudu kuabudu Mfalme Mkuu. Wahai wane wana sure in now and then what would come on what my life what would you come on pamoja na now sequale are make ruby make chalena mu kwabudu
Shabon. Yeah. What's up, Kofu? You're
tele mola. Ninaona malaika wa Bwana wako hapa. Tunaungana na wahai wane. Wazee 21. Shala na mahande. Achilia imani yako. Wala usimwangalie mwenzako. Utuku mkuu. Esi Yesu. Pati ya maisha yangu Baba we ni kila kitu kwangu Wewe siyo pati ya maisha yangu Baba we ni kila kitu kwangu Masikio mesikia bari zako Na macho yangu yameona wema wako Jehovah Rafa Mungu wangu wabudiwe Jehovah Nisi Mungu wangu inuliwe Elohim we ni Mungu liye hai Na kutukuza mfalme mkuu wa Adonai Kukaa mbele yako Bwana Yesu na furahi Na matendo yako ni yalisi tena hai Na shuka chini Mungu wangu inuliwe Na piga goti Mungu wangu wabudiwe Wenye uhai wane baba na ungana nao Na kupa sifa na utukufu Mungu wangu leo Umejawa sifa, umejawa na eshima Umejawa utukufu pia na adhama Upo kila maali, upo kila sehemu Zambe over time, you're the great I am Unaituwa siya mema mbele tuendele Tunapo kukosea baba unatusame Wewe siyo pati ya maisha yangu Baba we ni kila kitu kwangu Wewe siyo pati ya maisha yangu Baba we ni kila kitu kwangu We glorify to your name
Wastahili Bwana Inua mikono yako juu sasa. Come on. Wastahili. Wastahili. Bwana. Yuko mtu anaelewa. Inua mikono yako juu zaidi. Milele. Na milele. Bwana. Nisikie kila mmoja sasa. Come on. Wastahili.
Yes. Leo, 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 Leo. Something is happening. 리더 지하머리는 독해. 가디카 우리 뭐야 뭐하러. Usimuangalie mwenzako, achilia ibada yako mbele za yuko mahali hapa tayari. Jeshi la malaika liko hapa. Ninaona malaika akifungua familia ya mmoja, malaika akishughulika na magonjwa. Thank you Holy Spirit. Shakata la babo. Ndio, 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 ndio. There is the Holy Presence right now. Shalena. Shalena. Dio, Dio, Dio. Wanatika moja. Liko jambo linatokea katika ulimwengu wa roho. As we worship Him, tunapomuinulia sauti za shukrani, sauti za imani. Sisi hatustahili jamani. We don't deserve the glory. Utukufu wake hatugusi. Yeye anatisha kama nini. Anatisha kama nini. Anatisha kama nini. Yeye ni Mungu. Sauti yake ni kama radi. Ni kama radi. Anatisha. Anatisha. Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Jesus, ndio. I can see now, eh? Yes, I can see. Naona minyororo inakatika. Kila nira, kila nira, kila nira, kila nira. Isiyo ya Kristo Yesu inakatwa, katwa, 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 katwa. Kila nira, kila nira. Shalela mahande kaya ba. Ela namane. Yes.
Hallelujah. Kama wewe umeokoka na unaweza ukanena kwa lugha mpya.
Fungua kinywa chako mahali ulipo. Kwa sababu ninaona malaika hapa. Hawaelewi lugha nyingine. Thank you John. Mtu huyu ndiye nitakaye muangalia. Mtu mwenye moyo uliopote. Anayetetemeka. Achilia ibada yako.